KZN Legislature Special Drama Series 9.
Isishayamthetho sethu.
Mlaleli, isishayamthetho sakwaZulu Natal sinentokozo yokwethulela iqephu zomsakazo ehlanganiselwe ukwazisa ngokwakheka nokusebenza kwesishayamthetho. Izwe lethu iNingizimu Afrika liyayiqhenya ngokuba nenqubo yentando yeningi esezingeni lomhlaba. Ukuze sishayamthetho siwenze ngendlela umsebenzi waso, kumele umphakathi ubambe iqhaza loko okuthiwa yi-public participation. Iyini kambe yona le public participation? Amalungu obumndeni wakwaGumede asiphendulela imibuzo esingase sibe nayo ngale ngxenye yomsebenzi wesishayamthetho.
Kudela waziyo ukuthi ubale intokazi sisanganisa umzala wami ulwazi kanje. Ngazile ukuthi ngeke ngabafici kule restaurant. Awubabheke. Namanje bakhulumela phansi. Kuyazibonakalela nje ukuthi laba bantu lukhulu bahlangene ngalo. Hayi. Kizohlala khona la ngaphesheya ke ngibukele isiphetho sayo yonke lento. Into ebuhlungu ukuthi umzala ugane. Unenkosikazi. Hawu. Nampa sebesukuma beza ngapha. Hayi. Ngizommemeza umzala ngoba ngifuna ukubona ukuthi ngibabonile. Amadoda nochitha nkosi yami. Ingazi umuntu ukuthi usike sagala.
Hey. Kaze. Ekaze. Makhosi. Hey. Uthi awushaya iround nawe la kule restaurant namhlanje kaze.
Yebo. Kanti ngena kanjani kule restaurant lwazi?
Ah.
Ho, nami restaurant yama cheaters.
Eh uzuqalileke mzala. Nomkhosi, ngicela sibuye sibonane. Noma ungishayele nje ucingo. Indaba yakho yona noma iyinkinga nje kodwa ke ngizozama ukuyilungisa. Sho kazi. Uzophuza mzala wami.
Hey, angiphuzi lutho ngakangichazela ukuthi zisha plana.
Kuphi manje kazi?
Ayibo, mzala. Akuyena unoziphuma kakho lona. Ho.
Kazi, ngicela nje ukuthi singayingeni nje leyo ndaba kwamanje yabona asidlalele phansi sienjoy uzophuzana
hayi noma yini ebandayo kodwa lento yakho mzala hayi mina ayingiphathi neze kahle ufuna ukuqamba manga ho
ah siyabonga dadewethu yho ngiyazizwa ke zakho mzala ukuthi hayi usivale thaka isikhala sami hey Thusi uyababa phela lezi ndaba zeshayamthetho. Ah, siyangijabulisa lezo ndaba kazi.
Ayibo, thanks to you mzala.
Yeah.
Ube uthisha omuhle kumina. You've been a super teacher. Kodwa sangishaya kancane le public participation nama petition.
Ah, kazi.
Ngisafisa nje ukuthi uke uthi ukujula kancane
kuyini mzala. Ah, yahle kahle ukudlala ngami. Njengoba ubaba ekuncoma kangaka eday awuyishaya uyaqekebulo. Kodwa wena usathi kholo ungakuzwa kahle.
Abe.
Yini ungayizwa kahle khasi?
Eh, ngisahlulwa ukuchaza nje, ngichaze kahle lento ye public participation ukuthi iyini ngempela.
Ah, uyilula kakhulu lento khasi. Isho kubandakanyeka komphakathi ezindabeni zokusebenza kwesishayamthetho legislative process, ukuqapha oversight nemithetho sivivinyo bills. Nakuma committee shamthetho. Uyayithola.
Manje mzala ume. Uyavela lo mbuzo ukuthi isiza ngani yonke lento yokuthi umphakathi ubambe iqhaza.
Ah, okusemqoko iloko kokwenza amalungu eshamthetho ukuthi azane nomphakathi ume. Nokuthi nje wena mzala umphakathi ukwazi ukuzizwela ngezinhlelo uhulumeni nazo mayelana nentuthuko. Okuyinto ebalekile.
Oh, okay. Isha futhi kungasiza lokho ngonciphisa igebe phakathi kwabamela umphakathi kuhulumeni. Na umphakathi luqobo ngokolwazi ngezinhlelo zikahulumeni.
Ah, kuyinkundla enhle kabi yokuxoxisana phakathi kwemphakathi nabamela uhulumeni.
Okay.
Umphakathi uzubamba iqhaza ngisho emthethweni ezobusa wona imbali.
Ha, usho kanje mzala. Singomphakathi nje sibambe iqhaza nasekwakhiweni kwemthetho imbhala.
Phela mzala uma kukhishwa umthetho sivivinyo, uthi umphakathi awuphawule ngawo. Lokho kusuke kuyikho ke phela ukubamba iqhaza.
Hayi ngiyezwa mzala. Phoko suke sekwenze njani mzala uma umphakathi usuvuka umphejazana ufuna izimfuno ngodlini.
Uyabona nje mina gazi. Lokho ngikuthatha njengomphumela okunqamuka kokuxhumana. Okuhle nge-public participation ukuthi ngayo kwakheke igcawu zokuxoxisana abantu bazi ukuthi uhulumeni wenzani. Bazi futhi nangezingqinamba uhulumeni abhekene nazo.
Hayibo. Iziphi mzala izingqinamba engenza uhulumeni sihlule ukugcina izithembiso zakhe kubantu?
Hawu ziningi gazi. Kuya ngokuthi lokho okufunayo umphakathi uhulumeni ubekuhlinzekile yini.
Oh, awenze isibonelo kodwa.
Ake ngithi nje mzala, la kusingumphakathi sifuna ukwakhela idamu elibizayo. Angithi idamu lifuna imali eningi futhi.
Oh, hayi sengiyabona. Kufanele kwazeke ukuthi imali izotholakala kanjani. Kuphi futhi?
Angithi uyabona ke gazi ukuthi uma kungaxoxiswana sekulula ukuthi kuchitheke gula linamaso uma lelo damu lingakhiwanga.
Sengiyabona. Uma kube khona ukuxoxisana, uhulumeni uyavikeleka ekuhlaselweni ngabantu abajahe intuthuko yabo. Bengenandaba nokwenzeka emazingeni nale phezulu kahulumeni.
Yebo, that is public participation for you. Injalo nje mntwana sekhaya.
Hayi.
Iyasiza ekuthena umphakathi uchazele labo abasemandleni kuhulumeni ukuthi uphatheke kanjani ngokulethwa kwezidingo zawo.
Hayi, kuyazwakala.
Yeah.
Isishayamthetho ngabe sisebenzisa maphi amasu ukwenza isiqiniseko sokuthi umphakathi ubambe iqhaza ey'nhlelweni zikahulumeni mzala?
Lokhu kwenzeka ngey'ndlela ey'ningana gazi.
Yeah.
Umphakathi uyafundiswa ngey'nhlelo zikahulumeni. Lokhu-ke kubizwa nge-public education.
Yeah.
Kube nezinhlelo zokulalela kwezimfo zomphakathi. Lokhu kubizwa-ke nge-public hearings.
Yeah.
Kwesinye isikhathi kuphuma lona ithimba likahulumeni liziyele lona emphakathini kuyohlonza izinga lentuthuko. Lokhu sikubiza ke ngama stakeholder engagement session kunama petition. Okay? Iparlamente ke labantu noma ke abantu basebenzise i constituency office.
Ha! Hayi mzala, waqhamuka nengakazeke ngilizwe mzala. Ngeke. Yini manje i constituency office?
Bona ke gazi, leli ihhovisi okuyilona elithatha izikhalo zasendaweni liziyise esishamthetho ukuze kuqhanyukwe phela nezixazululo gazi. Zonke izifunda kumele zibe nalo. Leli hhovisi libaleke kakhulu egazi ngoba phela lidlala indima yokuxhumanisa umphakathi kanye nesishamthetho. Amalungu esishamthetho ke abelwe ama constituency offices. Ilunga nelunga kumele libe ne office layo.
Okay. Kodwa ngabe khona obunye okuyisibonelo se public participation mzana?
Isishayamthetho sinohlelo lwama sector parliament, ama parliament emkhakha.
Yeah.
Asungulela phela gazi ukuhlinzeka izinkulumo mpikisane zentsha, abesifazane, abakhubazekile. Kuyenzeka ukuthi izinsuku siqondane nemigubho phela kazwelonke. Izibonelo nje, inkundla yezenkolo ezehlukene Interfaith Symposium eba ngu-April. Iparlamente labesifazane, Women's Parliament. Ukugujwa kosuku lase-Africa engoMay 25. Njalo njalo.
Ay, ngayithanda ke mzala le eyokuletha isishayamthetho kubantu. Yenzeka kanjani ke yona?
Olunye uhlelo lokuyisa isishayamthetho kubantu, uhlelo olubizwa ke ngokuthiwa ke multi-party delegation visits.
Okay.
Ukuvakasha kwamaqembu ezohlola okwenziwa yikomiti elimela amaqembu amaningi, multi-party oversight delegation, kanti kwandulela uhlelo lokuyisa kwesishayamthetho kubantu. Amalungu ekomiti avakashela imiphakathi lapho isishayamthetho sizoya khona kubantu.
Uyayibona
lo? Ekuseni ngosuku lokuvakasha kuba nesithangamo sokuxhumana namalungu omphakathi mayelana nezindaba zokulethwa kwezidingo.
Okay.
Bese kuthi ke gazi la mtambama.
Yeah.
Ikomiti livakashela ikhungo likahulumeni ukufezekisa indima yalo phela yokuqapha.
Hayibo. Ngabe ikhona kodwa enye indlela mzala?
Kune multi-party oversight committee gazi.
Yeah.
Okuyiyona ke gazi lami enikeza igunya lokubandakanyeka komphakathi kokwenzeka esishayamthetho. Ngisho la kuma committee imbali.
Oh, ay mana mzala. Kukho konke osuke wangifundisa khona. Awusali umthetho sisekelo. Ngabe nalokho sanda kukhuluma ngakho kusagunyazwa yiwo na?
Uyabona ke mzala wami, uma waze ukuthi umthetho sisekelo yiwona mgogodla wakho konke okwenzeka ezingeni likahulumeni, hayi uyobuqedile ungathola. Lokho engikhuluma ngakho ke gazi kugunyazwa isigaba 118 somthetho sisekelo. Uyazi ukuthini mzala? Sisebenzisa lesi sigaba somthetho sisekelo Isham Teto Sawazu Nagal says Quasimisho, who go by Melimshanga, and we are saying the winds and Paga. Who was a band of Basgabans, who seven of Sham Teto, says Fundas. Foot gong as Wenzayo, who be so bad.
Aye, got Amzala. What a sting was in the gong, a look. I want Ellen, which is similar Sham Tet.
Pelamzalumak to our Hulumen or Bank, People's Government. Who soon I wish you were going to look? Oh, Teto say a look, Funa Yonki into a Zoba.
Aye,
shittily card.
Manje leyo kuyisa ishayamthetho kubantu isebenza kanjani mzala kuvelekiwe noma ikuphi nje sengisho phela mzala mawucabanga nje ngezokuphepha njengoba ubugebengu bungaka nje
hayi kazi kuyahlela kuveli nje kuhlonyekwe isishayamthetho esihlonza leso sifunda esizovakashela ngalolu
eh ayi ngeke mzala
ngakutshela
manje njengoba amalunga omphakathi abuye ayemele nje Ayi bibikho yini inkinga yokuthi abantu bayikhulumela izinto isishayamthetho esingahlangene nazo.
Wena mzala ngiyabona ukuthi qanti esishayamthetho kuyadlala.
Yeah.
Yizwa ngami uma ngithi le nto igunyazwa umthetho sisekelo. Okokuqala nje kunekomiti lakhiwe yiwo wonke amaqembu okuyilona ke liba sezinhlelweni zale mihlangano.
How? Akubi kanti iqembu elibusayo.
Hayi bo.
Mai.
Sasayixoxa nje gazi leyo nto ukuthi ishayamthetho sakhiwe yiwo wonke amaqembu avotela. Le mhlangano ke gazi isuke iholwa ngusihlalo wozihlalo bamakomiti abanika amalungu omphakathi ithuba lokukhuluma namalungu eshayamthetho ngenhlalo yawo yezomnotho nezepolitiki. Lokhu futhi kwenziwa kuqondaniswa nokulethwa kwedingo nguhulumeni kazwelonke, owesifundazwe, kumbe umasipala noma ke isikhunga somphakathi. Noma nje mhlawumbe sithi imboni kahulumeni.
Yeah. Uma sekuxoxisenwe, kube sekwenzeka kanjani ke mzala?
Hayi mzala. Kule mhlangano akuxoxiswana. Amalungu eshayamthetho nosopolitiki okwabo ukulalela izethulo nezikhalo zomphakathi. Elabe ithuba ke liyovela uma sekuphinda kuhlanganiswa eshayamthetho. Bese kuhlelwa ke ngokwezidingo nebudget ukuthi ikhalo zomphakathi zihlangatshezwa kanjani
hayi mana mzala wena mawukhuluma ngesishayamthetho cishe ukhuluma ngesifundazo umasipala wona udlala liphi iqhaza kule mhlangano yokubamba iqhaza komphakathi
hayi umbuzo omuhle lo gas la ngiyawuthanda lo mbuzo umthetho sisekelo uyaphoqa ukuthi lawa amazinga amathathu kahulumeni okungokazwelonke isifundazwe nowasemakhaya babambisana.
Okay.
Izithunywa kahulumeni wesifundazwe zihlangana nezithunywa zikamasipala. Usengisho umasipala ke wesifunda phela. Uhlela ukuthi umhlangano uzoma kanjani?
Hayi sengiyabona. Ngibona kahle ukuthi yindaba uma kuzoba nale mhlangano kumemezela uScope lo osebenza necouncil. Uyazi mina ngiyizitshele nje ukuthi hayi uyaqina nje.
Hayi musukudlala ngoScope akukona uyaqina. Usuke phela ke enza lokho abasezingeni kamasipala okufanele bakwenze. Khumbula phela gazi ukuthi ishayamthetho sona sithele uqhela kubantu. Kodwa ke abaseduze nabantu umasipala.
Ah, sengiyabona mzala. Umasipala yena osondelene impela nomphakathi.
Eh, negazi. Umasipala wazisho abantu abaphekayo nokuthi itende lingenela abantu abazobe bekhona lingatholakala kuphi njalo njalo.
Ah, uyazi mina mzala, sengibuka nje nokuthi le mihlangano iyusizo ngisho ekufukuleni umnotho wendawo okusuke kuhlanganwa kuyo.
Yize kunemithetho ebucayi elandelwayo kodwa okushoyo gazi kuyiqinise lengephikiso. Kodwa ke mzala kuhle ngichaza ukuthi lemhlangano kusuke kungeshayamthetho. Abanye nje basuke belekelela.
Manje ubuholi bendabuko njengamakhosi nezinduna busala ngakuphi ke kule mhlangano?
Lonke uhlobo lobuholi obukhona luthunyelela izimemo ucaciswe nenjongo yomhlangano. Usuku lusekude le.
Okay. Lokhu kokuletha isishayamthetho kubantu ngiyakuzwa mzala.
Yeah.
Futhi uchaze wangashiya lutho. Inkinga yami ke manje isemakomidini.
Hawu. Oh. Ukuthi kanjani manje amakomiti kazi?
Angithi uthena kumphakathi kumele ulibambe iqhaza.
Oh yes.
Yeah.
Yes, kuyaphoqa kazi.
Yeah.
Kusayiso phela isigaba 118 somthetho sisekelo. Esiphoqa amakomiti esishayamthetho ukuthi abambe imihlangano yawo ngendlela evulekile phecelezi transparent mzala.
Oh. Okusho ukuthi njengoba evunyelwa nje amalungu omphakathi ungena ngaphakathi eshayamthetho. Bathamela imhlangano yamakomiti, bangaphawula noma ingani noma kanjani.
Hayi 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 lutho gazi. Awukwazi ukuvela ukuphavumule nje noma ngabe udaba lukushisa kanjani esifubeni sakho. Hayi.
Hawu, kanti kwenziwani mzali?
Kasi, uma unento ekushisayo, uxhumana nosihlalo walelo komiti bukhoma, noma ubhalele unobhalo wekomiti, ubeke isicelo sakho.
Bese kuba ubani oba nesinqumo esiwujuqu ukuthi isicelo sakho sizochithela ikomiti isikhathi.
Ukuphumelela nokungaphumeleli kwesicelo sakho kunceke usihlalo wekomiti. Uma isicelo siphumelele, sibeke sesifaka ohlelweni lokuzodingidwa. Phecelezi agenda.
Mzala, mzala.
Yini manje kasi?
Akuyena umngani wakho lo omingasemnyango lo qalaza ngalapha lasihleli khona.
Uyabonaka, uyabonaka manje. Angisazi ke mina, angisazi kasi. Yabona siqala ukungcika ngempela ke manje indaba le ntombazana.
Mlaleli, luyaqhubeka uchungechungelo yengxoxo ngesishayamthetho sethu. Nokho asisibambe lapho ke sanamuhla isiqephu ebesethulelwa ngelokothi zesishayamthetho sakwaZulu Natal. Isishayamthetho sabantu esinomdlandla.